waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Hay-adda xuquuqul bini-aadanka ee amnesty international ayaa aada u dhaliishay siyaasadaha magan goliyadoonka ee australia ay ku hayso xoriyaha dibadda. Tan ayaa qayb ka ahayd warbixin hay-addu ka diyaarisay tacadiyada xuquuqul bini-aadan ee 106 dal. Warbixintan ayay amnesty ku sheegtay in australia ay sii waddo howlgelinta waxa ay ugu yeertay nidaamka xeryaha manus island iyo nauru. Warbixinta ayaa sidoo kale muujinaysa waxa ay ugu yeertay diidmada dowladdu inay ogolaato in new zealand oo ballan qaaday inay dib u dejin u samayso 150 magangelyadoon oo degan nauru iyo manus. Madaxa amnesty ee australia claire mallinson ayaa sheegtay inay australia tahay laba wajiile markay noqoto siyaasadaheeda magangelyadoonka.
Australia needs to step up. It was fantastic that Australia said we'll take 12,000 Syrians and 10,000 are now here and happily settled.
Australia waxaa looga baahan yahay inay indhaha furto. Wax fiican ayay ahayd in Australia sheegtay inay soo qaadanayso 12,000 oo Suuriyaana, 10,000 oo ka mid ah dadkaasi hadda way joogaan oo iyagoo faraxsan ayay degan yihiin dalka. Laakiin waxaa ku xiran Manus Island dad Suuriyaana, marka waa arrimo iskhilaafsan. Miss Mallinson ayaa sheegtay in Australia looga baahan yahay inay muujiso ka go'aan dheeraad ah ee xuquuqul bini-aadanka haddii ay doonayso inay ku guuleysato xubinimada golaha xuquuqul bini-aadanka ee qaramada midoobay sanadkan. Tim O'Connor oo afhayeenka golaha qaxootiga Australia ayaa sheegay inuu la fajacay sida Australia ay ula dhaqmayso dadka magangelyadoonka ah.
It's an enormous concern to Australia. It's costing the taxpayers billions of dollars. And it's destroying the futures of many.
Waa walaac weyn oo haysta Australia. Waxa uga baxa canshuur bixiyaasha balaayiin dollar, waxayna burburinaysaa mustaqbalka dad badan oo aan waxba galabsan. Warbixinta amnesty oo lasoo saaray 2016 ayaa ku tilmaantay nidaamka dadka lagu hayo xeryaha dibadda mid ceeb ah, ahna mid ka mid a kuwa adduunka ugu xun. Mr O'Connor ayaa sheegay in dhaliilaha joogtada ee Australia loo hayo ay muujinayso sida aan waxba looga bedelin arrinta markay noqoto heerka siyaasadeed.
Although there's not much shift at the political level at this point, what we see is this international spotlight that's been shown on Australia.
Inkastoo heerka siyaasadda aan wax weyn iska bedelin xilligan hadda la joogo, beesha caalamku si xun ayay isha ugu haysaa. Warbixinta ayaa sidoo kale ku eedeysay nidaamka garsoorka Australia inay sii wadaan guuldarrada xagga dadka dalka loogu yimid, gaar ahaan caruurta, iyadoo ay jiraan tiro badan oo xabsiyada ku jira, ayna sidoo kale jiraan warar sheegaya tacadiyo iyo dhimashooyin ka dhaca xabsiyada. Warbixinta ayaa lagu sheegay in caruurta ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid ay 25 jeer ka badan yihiin in la xiro marka loo barbardhigo shacabka intiisa kale. Claire Mallinson oo amnesty ka tirsan ayaa sheegtay in arrintani ay tahay mid ay ka naxaan dhammaan Australiyaanka oo dhan.
One of the things that we identified is that despite the fact that under the convention of the rights of the child the minimum age
mid kamida waxyaalaha aanu ogaanay waa in inkastoo ay jirto xaqiiqda in xeerka xuquuqda caruurta Australia uu dhigayo in da'da ugu yar ee caruurta la xiro ay tahay 12 jir, haddana waxaa xiran 10 jirro iyo 11 jirro. Inta badan caruurtaas 80% waxay ka soo jeedaan dadka dalka loogu yimid. Miss Mallinson ayaa sheegtay in amnesty ay ugu baaqaysay dowladda Australia iyo ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull inay arrintaas mudnaanta koowaad siiyaan. Warbixinta ayaa soo qaadatay muuqaalo sanadkii lasoo dhaafay la shaaciyay oo muujinayay sida xun ee loola dhaqmay caruur ku xirnayd xabsiyada Northern Territory.
And we are calling on the government that when the Royal Commission into the horrors that
waxaan ugu baaqaynaa dowladda marka la soo bandhigo warbixinta guddiga qaran ee laga soo saaro naxdintii ka dhacday Doondale in markaas ay tusaalo iyo furo u noqoto qorshe qaran oo arrintaasi laga yeesho. Caalamka intiisa kalena warbixinta amnesty ayaa ku tilmaantay sanadkii 2016 sanadkii dowlado iyo kooxo hubaysan ee ay dad aan waxba galabsan dhibaatooyin waaweyn iyo cabsi u geysteen. Waxay warbixintu soo qaadatay qaybo ka mid a magaalada Suuriya ugu weyn ee
oo weeraro cirka ah lagu burburiyey. Waxay sidoo kale ka hadashay weerarada arxantarada ee lagu hayo shacabka dalka Yemen. Warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay dhibaatada haysata qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar iyo dilalka sharci darrada ee iyaguna ka dhaca koonfurta Suudaan. Amnesty ayaa aad ugu canaanatay xubnaha qaramada midoobay waxa ay ugu yeertay guuldarradii shir madaxeedkii qaxootiga iyo soo galootiga ee Sebtembar dhacay.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.